Magi po ipirato. Oh, mara meni nango mitwandu wadok ripleto.
Kanilengonya paki nangi loyo. Iketo sawa cheka yu akpira kayo. Kanipepe katingo sima goyo. Kanigoyo sima mako piyo piyo. Toko chibo misweka isa mikoyo. Fusha kavaka kamako microphone flat love sniper.
Crispy from this one. Shiwa shaku mira shaka nangi yaro ya imara.
Kwa shalo daddy.
Ninda shela riwa dek beba nini loko kura.
Kwa wale lana kwa kwa kushash.
Machiwa shaku mira shaka baby nangi yari kena.
Kwa shalo daddy.
Ninda shela riwa dek beba nini loko poni.
Kwa wale lana kwa kwa kushash.
Maki peshuwa.
Kwa ya kwa ya baby doke metkendo.
Merma makuwa doke replay.
Kwa imuke nango nga doke metkendo.
Maki peshuwa tu.
Doke metkendo.
Merma makuwa doke replay.
Kana bede modo nga pare history. Apo inaka chuna bede kuri primary. Kaji kwe del nga bede leri. Ibede nyango nya amaro piri. Kita sope kanto adien piri. Nyamalaika nyarafrika. Tie future kabaka ngeokwa. Paka paka sima koyo chaka chaka. Nga vuti ikusika. Tuipeka paka kayo. Tuga bede kapo wacham kudi. Apo bia omadhi kopo. Shaka vaka, black love sniper.
Shiwa shaku mira shaka nangi yaro ya imara.
Kwa shalo daddy.
Ninda shela riwa dek beba nini loko kura.
Kwa wale lana kwa kwa kushash.
Machiwa shaku mira shaka baby nangi yari kena.
Kwa shalo daddy.
Ninda shela riwa dek beba nini loko poni.
Kwa wale lana kwa kwa kushash.
Maki peshuwa.
Kwa ya baby doke metkendo.
Merma makuwa doke replay.
Kwa imuke nango nga doke metkendo.
Maki peshuwa tu.
Doke metkendo.
Merma makuwa doke replay. Baby girl meriperi nekumeni.
Meriperi tu daro voyo wiyado.
Baby girl kata furonzo ataro.
Keso kima para shese kakumpe.
Meriperi kata donzo kupresha. Baby kata zo nanga paro. Pekume miya keru. Baby kata fuda taro. Beg you friend my nation man, you know your mother.
Kuma mito magungodo bi kuma motioni.
Motion.
Kuma mito parungodo bi kuma paroshoni.
Baby ke guaka, baby ke huma, ke molkuma. They might call me Chris B on this so one. I don't know one who I follow my name. So let me say, so let me say, so let me say. Ha, what a quad, what a suma. I Chris B on this one.
Boy, now I'm a
mafia.
I'm married. Got the way till now I'm a bit of Larry. I'm a bit of young boy. I'm a
Siwa shaku mira shaka nangi yaro ya imara.
Kwa shalo daddy.
Ninda shela riwa dek beba nini loko kura.
Kwa wale lana kwa kwa kushash.
Machiwa shaku mira shaka baby nangi yari kena.
Kwa shalo daddy.
Ninda shela riwa dek beba nini loko poni.
Kwa wale lana kwa kwa kushash.
Maki peshuwa.
Kwa ya baby doke metkendo.
Merma makuwa doke replay.
Kwa imuke nango nga doke metkendo.
Maki peshuwa tu.
Doke metkendo.
Merma makuwa doke replay.
Maki peshuwa.
Adije Fosse, Adije Renoves, Opio Hassan, Abudul the baddest, Onge Ijango, Umirambe the Kirito, Walter the Great, Selekios Ijangi.
Maika Boda, Richard Salon, Ubedo Frema Neshimeti. So let me see. So let me say, so let me say, I'm the one who for my yeg.
Oh my god, Crispy on the beat.